ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ambassador Nicholas K ayaa maanta tagay magaalada Garoowe si uu isku dayo inuu isku soo dhaweeyo dawladda federaalka iyo maamulka Puntland oo dhawaan xiriirkoodu xumaaday wariyahayaga Nuux Musabir Jeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe
labada mas'uul oo ay weheliyeen golaha wasiirada Puntland ayaa kulan saacado qaatay ku yeeshay xarunta madaxtooyada kaasoo saxafadana ay bannaanka ka joogtay labada dhinac ayaa warbaahinta la hadlay kadib kulankooda madaxweynaha Puntland Cabdiwale Maxamed Cali Gaas oo hadalka ku horeeyay ayaa sheegay in shirki maanta ay xoogga ku saareen qodobo badan isla markaana uu rajo badan ka qabo inay hirgalaan
waa markii saddexaad uu yimaado maartii Puntland waxaan ku faraxsanahay inuu soo booqday aniga iyo golaha wasiirada qaar ka mid ah iyo isagu iyo wafdigiisa waxaan ku hadalnay arrimo muhiim ah oo ugu horeeyso xiriirka qaramada midoobay iyo Puntland iyo hawsha ay u hayso Soomaaliya iyo sidoo kale xiriirka dawladda federaalka iyo Puntland oo aad ogtihiin baryahan inuu si fiicnayn kadib markii la saxiixay heshiiskii lagu sameeyay gobolada dhexe ama maamulka gobolada dhexe waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii ay Soomaaliya ay hore u socon lahayd sidii Soomaaliya ay u dhameystiri lahayd dowladnimadeeda sidii loo dhameystiri lahaa dastuurka dowlad Soomaaliya ay leedahay sidii fikrad mida looga wada qaadan lahaa la isku afgaran lahaa sida qaabka loo wajahayo doorashada dhici doonta 2016 oo ay ku dhammaan doonto dowladda federaalka waqtiga hadda jirta waqtigeedu ku eg yahay
wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ambassador Nicholas K ayaa sheegay in madaxweynaha Puntland iyo wasiiradiisa ay ka wada hadleen arrimaha Soomaaliya
and I was very pleased to hear again of Puntland's strong commitment to helping to build a federal Somalia and a democratic Somalia by 2016
waxaan ku faraxsanahay in Puntland ay Soomaaliya qayb ka ahaato federaalkana hore u sii wado isla markaana ay ka hadasho doorashada sanadka 2016 ee Soomaaliya ambassador K ayaa sheegay in Puntland ay ka wada hadleen arinta maamul sameynta gobolada dhexe isagoo u xaqiijiyay intaas aysan wax saameyn ah ku yeelanayn Puntland
and I was able to reassure the president and his ministers that the recent agreement on a central regions administration is an agreement that will have no negative impact on Puntland's territorial integrity at all and that is my clear understanding as the UN special representative
waxaan madaxweynaha u xaqiijiyay in heshiiskii dhawaan la gaaray ee maamul sameynta gobolada dhexe oo san waxba u dhimeen dhulka ama soodinta Puntland fahanka qaramada midoobana waa sidaas kay ayaa tilmaamay inuu dhageystay arimo badan oo Puntland ay walaac ka muujisay
and I've listened to many of the concerns that Puntland has and many of them are long standing and also very reasonable concerns to have
waan dhageystay dareenka Puntland ay ka qabto iyo waxyaabaha ay ka tabanayso arintaas waxayna u muuqdeen kuwa muddo badan taagna macquulna ah wakiilka ayaa sheegay in uu sii wadayo talaabooyinka uu ku sii horumarinayo xiriirka federaalka iyo Puntland
and I'm very pleased that after our discussions I think we can see a way step by step that the relationship with Mogadishu and the federal government will and can improve and I will do everything I can to make sure that step by step the improvement happens that the goodwill and commitment exists both in Mogadishu and in Garowe to see Somalia become a strong united federal state by 2016
kulankeena maanta kadib waxaan filayaa in xiriirka dawladda federaalka iyo kan Puntland uu si tartiib tartiib ah u soo hagaagi doono waxaan ku dadaalayaa sidii aan u sii horumarin lahaa xiriirka labada dhinac Muqdisho iyo Garoowe waxa ka jira dareen ah in sanadka 2016 la helo dawlad federaal ah oo horay u sii socota kulanka maanta ayaa yimid iyadoo magaalada Garoowe ay galabta ka dhacayso xuska sanad guuradii koowaad ee markii la sameeyay barnaamijka qaramada midoobay UNSAM isla markaana looga hadli doono sanadii ay jirtay wixii u qabsomay iyo howlaha horyaala Nuux Musabir Jeeb VOA Garoowe